It's Old Cheese Records.
Sadomi.
Danny B on the beat.
Kama kupenda.
Kameni washa kama lighter.
Mtoto mzuri mzuri, tena kadogo kadogo, kiwa nae chumbani nizogo. Mtoto mzuri mzuri, tena kadogo kadogo, kiwa nae chumbani nizogo. Kama kupenda.
Wapambe wamefura, yale mambo ya snura nyuma bonge la chura. Acha waseme mimi nazidi tenda, asifanye mtu wache kunipenda. Sura na umbile limeniteka, nikinuna unanifanya mi kucheka. Inongoma na kuimbia, laiti wangejua kule tumetoka mimi na wewe. Usijali mambo yao, wacha waseme hizo ndo zao.